Essuula ey'omunaana. Amagezi tegoogera waggulu, n'okutegeera tekuleeta ddoboozi lyakwo. Enguudo we zisibuka mu kkubo mu masaŋŋanzira we gayimirira, ku mabbali g'emiryango awayingirirwa mu kibuga, abantu we bayingirira awali enzigi googerera waggulu. Mu abasajja mbakoowoola, n'eddoboozi lyange liri eri abaana b'abantu. Mu abatalina magezi mutegeerenga obukabakaba, nammwe abasirusiru mubeerenga n'omutima ogutegeera. Muwulire, kubanga nnaayogera ebigambo ebirungi ennyo, n'okwasama emimwa gyange kunaavaamu eby'ensonga. Kubanga akamwa kange kanaayogera eby'amazima, n'obubi bwa muzizo eri emimwa gyange. Ebigambo byonna eby'omu kamwa kange biri mu butuukirivu. Mu byo temuli kintu ekikyamakyama newaakubadde ekyenyodde. Byonna byangu eri oyo ategeera, era bya nsonga eri abo abalaba okumanya. Mukkirize okuyigiriza kwange so si ffeeza, n'okumanya okukira zaabu ennonde, kubanga amagezi gasinga amayinja amatwakaavu, n'ebintu byonna ebiyinzika okwegombebwa tebyenkanyankanyezibwa nago. Nze amagezi nfudde obukabakaba okuba ennyumba yange, era nnoonya okumanya n'okuteesa. Okutya Mukama kwe kukyawa obubi, amalala n'essukutti n'ekkuba ebbi n'akamwa akabambaavu bye nkyawa. Okuteesa kwange n'okumanya okutuufu, nze ndi kutegeera, nnina amaanyi. Ku bwange bakabaka bafuga, abalangira ne bateeka eby'obutuukirivu. Ku bwange abalangira bafuga, n'abakungu abalamuzi bonna ab'oku nsi. Njagala abo abanjagala, n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Ebibala byange bisinga zaabu obulungi, weewaawo zaabu ennungi, n'amagoba gange gakira ffeeza ennonde. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala emisango, ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu era njijuza amawanika gaabwe. Mukama yali nange ekkubo lye we lyasookera okusooka emirimo gye egy'edda. Nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe, okuva ku lubereberye ensi nga tennabaawo. Nga tewannabaawo buziba, nazaalibwa. Ensulo ezijjudde amazzi nga tezinnabaawo. Ensozi nga tezinnaba kusibwawo, nasooka obusozi okuzaalibwa. Ye nga tannatonda nsi newaakubadde ennimiro, newaakubadde enfuufu ey'ensi eyasooka. Bwe yanyweza eggulu, nze nnaliyo. Bwe yakulunga amaaso g'obuziba, bwe yanyweza eggulu waggulu, ensulo ez'ennyanja bwe zaafuuka ez'amaanyi, bwe yawa ennyanja ensalo yaayo, amazzi galemenga okusobya ekiragiro kye. Bwe yalamba emisingi gy'ensi, kale nze nga ndi awo gy'ali ng'omukoza, era bulijjo yansanyukiranga, nga njaguliza bulijjo mu maaso ge, nga nsanyukira ensi y'ebeerekamu, n'essanyu lyange lyali n'abaana b'abantu. Kale nno, baana bange, mumpulirenga, kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange. Muwulirenga okuyigirizibwa mubenga n'amagezi, so temugagaananga. Alina omukisa omuntu ampulira ng'atunuulira bulijjo ku nzigi zange, ng'alinda awali emifuubeeto gy'enzigi zange, kubanga buli alaba nze alaba bulamu era alifuna okuganja eri Mukama, naye oyo annyonoona asobya obulamu bwe ye. Bonna abakyawa nze baagala okufa.